Muteza matwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bamwanye inshuti zacu muraho murakomeye. Ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Radio ijwi rya Amerika iravugira kuri FM 104.3 mu Rwanda naho mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Ariko rero turi no kuri internet @akadomo radio yacu VOA akadomo kuri YouTube na Facebook ni kuri VOA radio yacu naho rero ni mujeho hanyuma mukurikira iki kiganiro cyanyu muri isanga uko turimo tukibagezaho
muri isanga ni ikiganiro cy'izwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyagarigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'izwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nibyo koko muri sanga kuri radio yanyu ijwi rya Amerika. None rero wakwimakaza gute umuco n'ubuvandimwe n'amahoro mu rubyiruko mu kinyejana cya 21? Nibyo ishyirahamwe ry'urubyiruko rwa Mutagatifu Karoli Rwanga AJECL Association des Jeunes de Saint-Charles Rwanga ryahagurukiye rishyiraho gahunda yitwa Gwiza Amahoro. Ni inyigisho ishyirahamwe riha urubyiruko rwo mu mashuri yisumbuye na kaminuza mu Rwanda. Izi nyigisho zigamije kubaka mu babyiruka ubushobozi bw'imitekerereze isesengura ituma badashorwa mu bikorwa byonona ubuvandimwe bw'abatuye isi. Iyo rero barangije izi nyigisho bakora amasezerano y'uko bazabishyira mu bikorwa. Nibyo tuganiraho na Padiri Yakaremye Théogène wo muri Archidiocese ya Kigali. Niwe washinze kandi ayobora AJECL ishyirahamwe rero ry'urubyiruko rwa Mutagatifu Karoli Rwanga. Ntabatindiye mbazanire umushyitsi.
Murakoze cyane. Nk'uko abivuze ni Padiri Théogène Yakaremye. Nkaba nashinze umuryango rero wa AJECL muri 2004. Inyigisho twateguriye urubyiruko harimo ibintu by'ingenzi birimo ni inyigisho zifasha umuntu kwisobanukirwa akamenya ko ari umwana w'Imana, akamenya mugenzi we nawe ko ari umwana w'Imana, hanyuma bakumva ko ari abavandimwe. None izo nyigisho zikabafasha kubaka ubuvandimwe tugendeye ku mateka igihugu cyacu cyarabayemo, aha ubwo buvandimwe bwagiye bubangamirwa cyane n'inzangano n'inzika kubera ibikomere bitandukanye. Hanyuma tukabigisha rero amahoro icyo ari cyo, tukabigisha umuco w'amahoro icyo ari cyo, inkingi z'umuco w'amahoro, noneho tukabigisha nuko umuntu yaharanira kuyagwiza muri we kugira ngo ajye abasha no kuyagaba aho ari hose, ndetse no mu bibazo noneho bifatika by'amakimbirane tukabereka ko bakwiye kuyakemura mu buryo budahutaza abandi, ahubwo mu buryo ibyo bibazo bivutse babibyaza ibisubizo byubaka ejo hazaza heza kuri bo n'abandi bazabakomokaho bose. Umuntu ashatse yavuga ko mu magambo make ibyo ngibyo, ariko tukaba twarashyizeho umwihariko wo gukora gahunda nyine y'ikinyejana cyose. Dukora approche yacu cyangwa se inzira yacu ya twa proposa mbuzuko mvuga mu kinyarwanda twa proposa umuryango nyarwanda
umuryango nyarwanda inzira mwaha
inzira twebwe twaharura natwe tukagira uruhare kuko abantu bashaka gukemura ibibazo byabayeho muri iki gihe cya 2020 gishize mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari ni benshi.
Yego.
Buri wese yafite agira umuganda akagira inzira nyuramo agamije ko yakora Rwanda rwiza.
None se
none na twashatse gushyiraho akacu noneho dukora icyo twisegwiza mu programu 2100 akaba ariyo gahunda yatangirana n'ikinyejana cya 2021 kwizageza cyangwa 2100 ariko isa n'inagenda ikosora imyumvire abantu bagiye bagira yateje amacakubiri twe tukavuga tuti turabavandimwe uretse kuba mwe bavuka mbere abandi bagakurikiraho abandi bagakurikiraho abandi bagakurikiraho ubwo tukaba twe twiyizi nk'imfura z'ikinyejana ubuheta bw'ikinyejana ubuheture na babucura nta bindi tu nta bindi twiyumva muri ayo mazina ubwo umwe abari mukuru undarurungano undari umuna wawe bikuba kuvandimwe gutyo rero bigakuraho bya bindi byose tuzi bigenda bibiba amacakubiri mu bana b'u Rwanda.
Noneho reka mbe mpamagaye abantu babiri bari muri Bwiza Amahoro Club ebyiri zitandukanye ni Solange na Valentine. Duhere kuri Solange. Solange we uraho urakomeye?
Uraho neza.
Yego turaho. Uherereye he? Uburi ku ishuri? None se ubwo ntabwo nkubujije amasomo?
Aya. Niga kuri university ahita buherereye ibyumba.
Aha. Nuko ukaba rero muri Gwiza Amahoro Club ni yaho ngaho muri iyo kaminuza wigamo.
Aya, aga yanga. Ni kaminuza ni bari ndi ku Gwiza Amahoro. Yakubwiye guhinga aho nigaga mu secondaire.
None wakuyemo iki se mu masomo ya Gwiza Amahoro?
Sana kwiye mu masomo ya Gwiza Amahoro. Uko nabashije gusobanukirwa aho ndi cyo mamara naho ngana nasobanukiwe ko ndi n'isi y'Imana aho naje kugaragaza Imana mu rugendo rw'Imana nisobanukirwa ko ndi umwana w'Imana kandi na mugenzi wanjye ari umwana w'Imana ko tutabavanze
baguhaye ntabwo nabyita diplome ni wararangije baguha ikimenyetso cy'uko wize ayo masomo mbese twavuga certificat.
Yego narangije bamasezerano.
Hanyuma urarahira ukora amasezerano?
Yego.
Wasezeranye ngo iki?
Nasezeranye kuba umwubatsi w'amahoro ukinze ikinabi neza aho nawe ndi hose kandi nkaranira kugwiza amahoro muri bagenzi banjye.
Uravuga uti ndabirahiriye?
Yego.
Hanyuma urangije uti amen?
Amen.
Warahiye ryari?
Narahiye 2021.
Ye. Solange ndagushimiye cyane rero wigutsinde.
Yego murakoze cyane.
Ye. Noneho duhamagare na Valentine. Valentine.
Kaname.
Urahura koma?
Naho mu Bwiza Amahoro.
Ye, hanyuma tuyakwirakwize n'ahandi hose no mu bandi.
Turasize ngo tuyagabe.
Amen. Nuko.
Reka dusubire mu Bwiza Amahoro.
Tuyagabe no mu bandi. Yego. Niko, wowe uhiga muri kaminuza y'u Rwanda i Butare?
Nararangije muri kaminuza y'u Butare.
Urangije ryari?
Narangije umwaka ushize 2022. Nibiri, 2022.
Ubu se urakora?
Yego.
Ukora iki?
Ndi program officer muri Prime Biodiversity and Conservation. Nkora kuri proje y'abana ariko akenshi hari n'izindi proje nkoramo n'umuconsultant mu bintu by'urubyiruko ariko kubigisha ibidukikije numva ari byo.
Hanyuma ukabashyiramo na Gwiza Amahoro ukayibigisha?
Yego.
Muganira gute rero?
Kubera njyewe ndi urubyiruko kandi akenshi field yanjye umurimo wanjye wa buri munsi mpura n'urubyiruko nk'umuntu rero wahuguwe nkamenya ibyiza cyangwa hakaba hari akandi kantu keza nungutse akenshi nkunda kubiteramo story tukabiganira nkumva ko icyo babyumva akenshi urubyiruko dusanga dufite imbaraga nkeya cyangwa intege nkeya muri mu nyangire murabona urugero abandi ntibari bafite ubushobozi buri hejuru bwo gutekereza byimbitse. Ibyo rero bituma umuntu agira amakimbirane ubwe cyangwa na bagenzi be, ariko iyo umuturage tubwiza amahoro akumva ko ari inshingano ze zo kuyagaba nawe ubwe agomba kuyagumiza ubwe ku giti cye ndetse akanayagwiza no mu bandi, numva ari ikintu cyiza. Urabona nk'urubyiruko umuntu akunda kuvuga ngo peace, undi akamusubiza peace, ariko bijye birenga slang amahoro amahoro. Bavuga ati bwiza amahoro, ukavuga ati agabe. Numva ari icyo kintu cyiza nkurikije inyigisho nigishijwe igihe nari ndi muri kaminuza bagarariye imwe muri club ya Gwiza Amahoro Club. Numva narize byinshi kandi nshimira na Padiri Théogène ko yagize uruhare akaba umufatanyabikorwa. Natwe turabafatanyabikorwa, ntabwo ubu tukiri abagenerwabikorwa, ahubwo turi kumufasha gusohoza ubutumwa bwe hano ku isi.
Hari akantu wavuze ngo kwikuramo umuntu yigiramo amakimbirane, gute muri we
urugero? Hari iyo umuntu turi Gwiza Amahoro program, hari uburyo bavugamo basobanura umuntu ko atari umuntu tubona uyu nguyu, ariko ndashaka kwibanda ku kantu bigisha kavuga umuntu like soul spirity. Hari igihe rero umuntu yigirana amakimbirane nawe ubwe igihe atumviye umutimanama we. Urugero ugasanga tufashe nk'urugero nk'abantu b'urubyiruko bijanditse nko muri Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994, ushobora gusanga uganiriye nabo bamwe bakubwiraga ko bakoraga ibintu ariko bakumva umutimanama wabo ntubibemeze,
ariko bakananirwa kubyikuramo.
Bakumva se mbikoreye cyangwa se mbireke, ese mbikoreye noneho hakiyongera ako kantu kamunyangire agahita ayoboka munyangire. Iyo ni za kandi kantu keza cyane na sharinga yatuvuga ngo
wasangira n'abandi,
reka nanjye mba sharinga muri Kigali. Rubyiruko mudutize amatwi dutsindishe ineza inabi, twimwe ku rukundo.
Ni ukuvuga gutsinda inabi dukoresheje ineza.
Aya kandi kantu Théogène yajyaga duteramo sitori iriko tukumva sini kukumva neza, yajyaga tubwira ngo dube ngo dukunde urukunda mbere, dukunde umuntu tutabanje kumenya ava hehe se, afite amafaranga angahe se, kubera iki, akarere se, idini,
isura.
Ibyo ngibyo muri Gwiza Amahoro umuntu akurikiye inyigisho neza afite urukunda mbere. Ukunda umuntu kuko ari umuntu waremwe n'Imana kuruta uko ukunda umuntu kubera ibindi wabanje mbere yiwe, mbere yo kumukunda.
Wowe warahiye ryari?
Njyewe ntabwo nagiye cyo kurahira, ntabwo nari ndi mu Rwanda, nari naragiye hanze, ntabwo nagize amahirwe yo kurahira.
Unoreze ubwo ntuzabikora?
Nzabikora.
Iyo ndahiro urayizi?
Ntawe nkubeshye, ndayizi ariko sindayifata neza.
Gusa iyo uza kuba uyizi nari kukubaza akantu ka nyuma kayisoza, none reka kagusomere uhite ugafata mu mutwe. Rero
ni ukurura mufashije kandi ndabashimiye.
Ni ka paragraph ka nyuma gusa gahera. Mana yanjye, nizeye urukundo rwawe rutagira umupaka, kandi nizeye ko ubwo wampaye imbaraga zo kugutura iki cyifuzo cyanjye uzampa n'imbaraga zo kugishyira mu bikorwa. Amen. Hari icyo wavuga aho ngaho?
Ikintu navugaho, navuga ko imirimo y'umuntu n'ibitekerezo by'umuntu byose Imana itabisohoje, cyangwa imitekerezo y'umuntu niyo Imana niyo ya mbere ifite gusohoza ku bitekerezo z'umuntu ndetse n'ibikorwa by'umuntu. Nubwo natwe dushyiramo imbaraga, ariko umugambi w'Imana nemera ko ari we wakabaye uza mbere kuruta imigambi n'imigirire yacu. Yego rero kuba biranshimishije kuba umuntu asoza yerekeza ibyifuzo bye n'ibitekerezo bye mu maboko y'Imana, niho mbona sustainability y'ibyo bintu, kuko ibintu biri mu Mana byose numva bifite sustainability.
N'abategetsi ba Amerika n'abategetsi b'u Rwanda nabyo barangije kurahira bagiye gutangira imirimo yabo, bongeraho bati Imana ibimfashe.
Ibimfashe mupe.
Nuko nujya kurahira so uzantumire
nzagutumira ahubwo ntago nzagutumira ndagutumiye
ye uzambwira itariki rero
yego
Valentine ndagushimiye cyane
nanjye ndabashimiye dukomeze tugize amahoro
kandi
uyagabe
amen
amen
ye ukomeze uhahuronke
yego murakoze namwe
muteze amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro cyanyu muri isanga umushyitsi ni padiri Yakaremye Theogene n'umuyobozi w'ishyirahamwe ry'urubyiruko rwa mutagatifu Karoli Rwanga AJECL akaba rero ari nawe washinze iri shyirahamwe no muri arikidiyoseze ya Kigali bakorera hariya imageragere nuko padiri Theogene urahari
ndahari rwose nago nigeze mva ku murongo
nuko
nakurikije
ye hanyuma rero ubwo bwo nujya kurahiza Valentine muzambwira itariki hanyuma nanjye nzaza
yego
ye
21 z'ukwacyenda uyu mwaka
si ku munsi mpuzamahanga w'amahoro harya
ye niwo munsi duhimbaza
yego
ubwo nyibukije ko atarahiye nyine numva yarabikoze
nuko
iyo tariki nago izamucika kandi iyo tariki izabikomeye kuko nibwo nzatangaza n'agahantu kamenye nk'agatabo nanditse nsobanura iyo porogaramu yanjye yose nibwo nzagatangaza kuri uwo munsi
hanyuma se ubundi iyi gahunda n'iyo nzira byaje gute byakujemo gute
yewe ibi bintu ni navuga ko ari birebire urabona twebwe muri 1994 muri ya myaka mbere 10 ya nyuma y'ikigero cya 20 twari urubyiruko turi abanzi muri sogondere ngena mu mwaka wa gatanu
muri seminari
nto y'imbera mu kuvuga ngo 1994 ndi mu wa kabiri urumva ko 1994 ndi mu mwaka wa gatanu
yego
urumva rero iyo myaka y'ubutoya ibintu twabonye ni ibintu byari nk'ibidutungura nyine urumva u Rwanda nawe wari uri mu Rwanda wumva ibyo twaga turirimba muri za animasiyo umwe amahoro amajyamuzi kuko twahoragamo
yego
hanyuma dutungurwa nyine n'intambara bigaragara ko hari abantu burya bari barabujijwe amahoro tutabizi noneho bibuza noneho twese n'urungano bituzamo y'amacakubiri yasaga napfukiranye arabyuka twese gusa n'ababyinjiyemo noneho ngenda mbabazwa n'urungano rwanjye rwaguye muri ibyo bibazo ubona byari by'abantu bakuru bazanye kubatuye
kandi batababwiraga
iyo byagiye pardon
ntabwo babibabwiraga
njyewe mbyiruka nta muntu wambwiraga ko u Rwanda rwagize ibibazo bituma hari abanyarwanda bamwe baheze hanze abandi bari mu gihugu hari abishimye n'abatishimye njye sinabitekerezaga ndi mu gihugu nkagira ngo uko turirimba amahoro cyangwa uko twishimye nkagira ngo abantu bose niko bimeze ariko buriya 1990 yagaragaje ko afite twabishwe hari ibibazo ariko abantu ntibemere ko hari ibibazo ubwo rero 1990 irabigaragaza nyine none irishyira hanze bijyana na jenoside yakorewe abatutsi ku buryo ntawe ukibasha guhisha ko u Rwanda rwagize ibibazo guhera mu ntangiriro y'ikinyejana cya 20 kugeza mu mpera yacyo ubwo rero njye nayicaye nkurikirana ayo mateka ndavuga ntari ku bundi ibintu by'abatutsi n'abahutu bigeze ahangaha ngo byaje bite ubwo twageze nyine kiriya gihe cyo mu ntangiriro y'ikinyejana tugira bihe cy'ubukoroni hari ibintu nasomye biramfasha cyane byitwa ngo la reforme de Mortehan mu 1926 aho rwose umuntu yavuga ko amacakubiri yabaye ofisiye igihugu kizategekwa mu buryo bumeze gutya bigaragara ko ari ugucamo ibice abanyarwanda noneho nza kubona ko ubwo byahereye aho abantu babana nabyo 1959 iraba ihitana abantu abandi barajya hanze irangiye abantu barishima ku bw'inyenge bubayeho baraserebretinga ariko ntibanatekereza kuri icyo kibazo cyabaye ahubwo hazamo gukomeza guhangana no kwigisha ababyiruka ububi bw'abari bariho ubwiza bw'abaje aho kugira ngo bigishe abantu kubana no gukemura ibibazo ahubwo bakigisha guhangana n'uduzi ko ari uguhangana biza kubyara nyine ubwo hari abantu bari hanze hari abari mu gihugu abari mu gihe bafite ibyo bigishwaga, abari hanze bafite ibyo bigishwaga, ariko ibyo byose ukabona ko icya kintu cy'ubuvandimwe cyasaga naho nta n'ugitekereza.
Noneho mu magambo makeya,
imyaka ya 90 twe nibwo twabibonye, ntabwo twari tuzi.
Mu magambo makeya rero nibyo byaguhaye amasomo, mu magambo makeya nibyo byakubereye amasomo, noneho utekereza iyi nzira.
Njye niho byatangiriye, natangiye gutekereza kuri ibyo bintu, kwa kundi ugira umujinya, ukagira iki, ukumva ibintu biku wibaza ngo kubera iki, noneho mu kugenda usobanukirwa ubona n'inyigisho nziza zo muri Grand Seminaire, ariko noneho nza no kugira amahirwe hatangira groupe yitwa Jangose, yari groupe ya no violence active
hehe
yazanywe na Alfred Bouf n'umupadiri w'umufaransa.
Yatangiriye hehe?
Munyakibanda ni umuntu
muri seminari nkuru
waje nawe w'umubatsi w'amahoro Alfred Bouf. Atangiza Jangose ni groupe ya no violence active Munyakibanda irahari kugira ituriyo kugezana n'ubu biracyahari.
Mbese ni ukuvuga hari umugabo ni Professor Gasimba. Ndumva iyo ngiyo no violence yarashakishije ijambo ry'Ikinyarwanda abyita ubwunamuzi.
Avuga ko ari ubwunamuzi. Gasimba ni inshuti yanjye, turakorana cyane.
Dukomeze. Nuko uwo mugabo rero w'umufaransa azana iyo nzira y'ubwunamuzi.
Iyo nzira y'ubwunamuzi. Noneho twigiye n'ikintu gikomeye mu gifaransa bakita la spirale de la violence.
Ni ukuvuga urugomo rubyara urundi.
Ni nk'urugomo rubyara urundi.
Ntibihagarare.
Ibyo bintu rero nararebye mbona, ariko kibazo nari ntarabonera igisubizo, nahise mbonamo igisubizo cy'ibyabaye mu Rwanda. Ndavuga nti abantu bagira ibibazo 59 ntibishakiye umuti, ahubwo bamwe wenda baratsinze, abandi wenda baratsinzwe, bamwe barabyina insinzi, abana nabo bafite umujinya w'insinzwi. Niba ariko umuntu yabyita uretse ko sinzi niba ari n'insinzwi, ariko iyo umuntu agukuye ku butegetsi akakwirukana ushatse wabyita gutyo, ariko umva umwe asa naho yumva agize ibigwi, undi akumva asa naho agize nyine ibyo ateshejwe. Noneho ukabona nta gisubizo, icyo gihe ikibazo kikomeye, nta gisubizo abantu bashatse ati ko bigenze gutya bigende biti, ahubwo habaye kuvuga ngo urabona ko hahise hakurikiraho n'intambara nyine icyo gihe y'ukurikiranya amateka, ibitero byagendaga biza, abandi babisubizeyo batsinda babishe n'abantu bakumva ari ibintu byiza, ariko ntibabone ko icyo kibazo kitageze gute kidakemutse. Ku buryo rero uko abantu bakomeje kuzamuka, bamwe bageze aho bagira ngo byararangiye, cyane cyane babyirukaga, ku buryo ababyiruka urubyiruko ruba rufite ibyago cyane, bagira ngo ibintu byararangiye kumbe bibitse ahantu.
Iyo batigishwa n'ubundi iyo abantu batigishwa niko bimera,
ariko nuko kwigishwa ari igihe wigishwa ariko ntubwizwe ukuri.
Yego, nibyo ndashaka kuvuga.
Nk'abantu twari urubyiruko muri imyaka ya za 80-90, abantu bari bazi ko u Rwanda rufite abanyarwanda bahejejwe hanze, abari mu kigero cyanjye, uretse wenda nk'abari bafite wenda bene wabo bavuga bati wenda hari abantu bacu bari hanze, abandi ntabwo bari bazi ko 59 hari abantu yamenesheje
ibihumbi magana
babujijwe uburenganzira bwo kuba mu gihugu, ntabitwari tuzi. Bivuga ngo twabyirukaga nyine tubyina ziranda za animasiyo twabagamo, ugira ngo abantu bose bari mu bisubizo, kandi abantu hari abantu benshi bari mu bibazo byatewe n'ibyo wewe wita ibisubizo.
Nuko noneho rero tuvunanye amagambo kugira ngo duhe n'ijambo n'abandi banywanyi b'ijwi ry'Amerika, twoye kwiharira ijambo. Gusa waje gushinga iyi nzira, none ubungubu mu magambo makeya Gwiza Amahoro Club zimaze kuba zingahe mu Rwanda?
Ubungubu navuga ko tumaze kugira amashuri yisumbuye agera muri 26 na kaminuza zigera kuri 6, ariko no mu mirenge bagiye barangiza hari abantu bari mu matsinda yo kwizigama no kugurizanya, ariko bakoresha no mu kwimakaza umuco w'amahoro, nayo atari munsi y'amatsinda nka 40, ku buryo umuntu yavuga ko Gwiza Amahoro Club zishobora kuba zirenze na 60.
Nuko uharanira amahoro, dore niyo nayo mpamvu uri umunyamuryango wa UPABP, ni ukuvuga Union Panafricaine de Bâtisseurs de Paix, ni ukuvuga umuryango nyafurika w'abubatsi b'amahoro.
Yego.
Akonga kona ko nukujira ngo abaduteza matwi bakumve. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Kuri telefone dufite Madiba Marcello Gomez. Madiba.
Yes, yes.
Urahura koma.
Ndakoma kabisa narakurikiranye.
Yego, uherereye he?
Erere igisenyi.
Eh, nuko gusha ku ngingo.
Ekashimire padiri cyojene umutonyirwa.
Yego.
Ikiganiro cyangwa.
Yarakumva.
Yego. Nibwo nishimiye nyine isanganyamatsiko n'uburyo mwateguyemo. Uri rubavu nyine nkaba nabazaga nyine Theogene niba hari ishami nyine rya
Rwiza Mahoro
giyo yego umuntu hari numvise nyine ari byiza kandi nange numvise ashaka kuba umunyamuryango.
Urumva se Padiri Yakaremye wamuha nimero yawe ya telefone ku buryo mwazavugana?
Nta kibazo kabisa, nimero yanjye nayimuhereze.
Wayimuhaye hano se ukayivuga?
Ni ngombwa nyivuge kuri radio?
Oya, ntabwo ari ngombwa. Mbese wumva atari byiza ntabwo wayitanga? Ndabyemeye. Ubwo ahubwo reka gusubize, maze jyewe nimero yawe nze kuyimuha kuko ndayifite.
Nta kibazo kabisa, nta kibazo. Murabizi ibintu byo kuri radio abantu bayiteze amatwi ari benshi.
Nuko Madiba ndagushimiye.
Yego, yego.
Padiri Yakaremye wamusubiza iki? Hari ishami riri ku Gisenyi?
Murakoze cyane, ndamushimiye ko yakunze iyi gahunda. Ni gahunda nifuza ko yazagera mu Rwanda hose, urubyiruko cyane cyane rukagwiza amahoro, ku buryo nta wabakoresha ngo yababuze cyangwa ayabuze abandi. Nicyo kintu duharanira. Ubu rero kubera ko umuryango udafite ubushobozi bwo gukwira igihugu cyose, twagize strategi yo kugirana partnership cyangwa se ubu imikoranire n'imiryango igiye ikorera ahandi hantu hatandukanye. Ureho muri Rubavu turimo gukora n'umuryango witwa Vision Jeunesse Nouvelle. Vision Jeunesse Nouvelle buriya arawuzi, ubwo ari uwi Rubavu buriya arawuzi. Ubure twagiye partenariat mu buryo haramutse hari abantu bifuje gushinga karabu nk'iyo ngiyo, dushobora kuvugana nabo noneho tukagira ukuntu iyo karabu ivuka, tugafatanya kuyiherekeza nk'abantu bahari sur place, donc bari bahari kwa
Donko
yashinga ikavuka rwose ku buryo bworoshye kuko twafite umupartenaire.
Ubwo rero Madiba ndaza kuguha nimero ye.
Yego, nta kibazo rwose, biranshimishije.
Nuko hanyuma rero iyi ni ikivugo, mbese reka mba ariko navuga.
Yego.
Mugwize amahoro tuyagabe mu kinyejana cyacu. Abangaba ni bandi? Nabangaba
bafata nk'indamukanyo.
Yego.
Twabigize nk'indamukanyo rwose, bamugwiza amahoro tuyagabe. Ariko bikaba bivuga ngo ni nk'icyifuzo umunyarwanda yakwifuriza mugenzi we uwo ari we wese, bikarenga n'umunyarwanda, tukajya mu karere k'ibiyaga bigari. Ariko noneho bishobora no kugera ku isi yose. Umuntu wabona uwo ari we wese, uko asa wese, ukuba wamwisiga ngo gwiza amahoro ubundi tuyagaze. Mwani magambo, gira amahoro arambuye, amahoro ahagije muri wewe ko umuntu yavuga, hanyuma noneho unayahe n'abandi. Nicyo ni umuntu ugomba kwifuriza undi icyo kintu, akumva aricyo kintu gikomeye agomba gutunga kandi akifuza abandi gutunga. Nicyo bishatse kuvuga.
None se kuri padiri ukabuzi yuko abakatolika indamutso yaba ari Yezu akuzwe, undagasubiza iteka, ntabwo bigongana? Izi ndamutso ntabwo zigongana?
Oya, ntabwo bigongana, kuko Yezu akuzwe iteka ni indamukanyo dusanganywe dukoresha. Ariko kubera ibibazo biba byarabayeho kandi bikabaho, niyo ndamukanyo ihari. Ababwiranaga ngo Yezu akuzwe, urabizi uko byagenze, bitavuze ngo ni ukubikerensa cyangwa kubitesha agaciro, biragafite. Ariko aricyo twashatse noneho gutsindagira.
Yego.
Amahoro aba ikintu nifuza kugira no guha abandi, kandi nazirikana ko iyo muze ngo Yezu akuzwe, nzirikana ko Yezu ari we soko y'amahoro, niwe waduhaye amahoro. Yavuze ngo Yohani 14:21,
yego,
avuga ngo mbasigiye amahoro, mbahaye amahoro yanjye, sinyabaye nk'uko isi yatanga,
nimugira ubwoba kandi mukuka umutima kuburyo yemuze ngo Yesu akuzwe kanavuga ngo gwiza amahoro tuyagabe navuga ngo uwo Yesu dukuza akugwiza amahoro ye kandi yasakaze hose ntabwo rero bivuguruzanya ni ibintu bose bijyanye mu murongo umwe nuko uvuga ngo aha niho nshaka gushyira akishaje
nuko noneho rero abantu bo mu yandi madini urubyiruko rwo mu yandi madini babyibonamo muri aya maclub
muri gwiza amahoro club rero umubare munini birenze 60% ntagaraga turika iyo tugiye mu ishuri gutangiza gwiza amahoro club tubanza tukabereka ibintu abantu bahagaciro haba amafaranga hari indi mitungo haba n'ibintu byinshi amashuri iki tukabwira n'amahoro nabo tukaza kubabwira ibyo abantu bagenda uko abantu bagenda barushanwa guhitamo abahitamo amafaranga ahitamo amashuri ahitamo iki ahitamo iki wati uramutse waraguhitishamo kimwe gusa wahitamo iki umuntu wese wumvise mu bintu byose biriho kuri iyi si aramutse ari uguhitamo kimwe muri byo tuba tumubwiye akumva yahitamo amahoro ndavuga ati noneho rero ushobora kwifatanya natwe tugashinga karabu yimakaza umuco w'ubuvandimwe n'amahoro ku buryo tugwiza amahoro kandi tukayagaba mbere y'uko tugwiza ibindi no kugaba ibindi uwemeye ibyo ngibyo wese ajya muri iyo karabu usanga abagatulika rero ugasanga abaporoso yewe n'abayisilamu bose barimo nta n'umwe uhejwe muri iyo club kandi bose ukabona birarushaho kubashyiramo bwa bumwe rimwe na nyine ushobora no gukurwaho ahubwo n'amadini barimo
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni ikiganiro muri isanga turaganira na Padiri Yakaremye Théogène niwe washinze kandi ayobora umuryango w'urubyiruko rwa Mutagatifu Karoli Rwanga turaganira rero kuri gahunda yitwa Gira Amahoro hanyuma kandi uyagabe niyo ndamutso n'inyikirizo y'iyi gahunda nagira ngo mbonereho akanya ko kuramutsa Godefroid Fils nkunda bose watwandikiye kuri Facebook VOA Radio yacu ati ndabumviriza ndi mu Kivu ya Majyaruguru irucuru umuntu kuvuga nyine buriya ni mu ntara nasomye uko yabyanditse nagerageje ni mu ntara ya Kivu ya Ruguru irucuru ni watuye Godefroid rero kandi ku ijwi ry'Amerika turagushuhuje none se padi ako gatabo utegura uzajya ukagurisha
oya ni navuga ko ari umuganda dushaka gutanga nyine muri societe nyarwanda n'akarere k'ibiyaga bigari n'ahandi hose yaba harabaye amakimbirane twita nyambukiranya bisekuru kuko twebwe ni ukuvuga ngo twashatse gufata abantu tuberekana mu buryo bari mu bisekuru binyuranye kandi ibyo ni ukuri abo mu gisekuru cya mbere tukabita imfura igisekuru cya kabiri buheta igisekuru cya gatatu buheture igisekuru cya kane bakitwa ba bucura urumva ko ari nk'abana bane b'umuryango umwe
bakaba bujuje ikinyejana
umukinyejana n'imyaka ijana igisekuru imyaka 25 ubwo rero mu gisekuru cya mbere n'imfura cya kabiri ni ubuheta ubuheture na ba bucura ngewe ndi muri ba bucura b'ikinyejana cya 20 ni ukuvuga ko muri mu mwaka w'2000 nari ndengeje imyaka 11 ariko ntanarengeje 35
yego
ubwo nitwa bucura w'ikinyejana cya 20 ubwo rero iyo gahunda yacu turimo gushaka gutanga nk'umuganda wafasha mu gukemura ibibazo bigena byambukiranya ibisekuru twerekana ko imfura ibibaye mu gihe cy'imfura muri ya 25 ya mbere abantu baba bagomba kwicara mu mpera z'icyo kisekuru imyaka 5 ya nyuma nk'iyo 2025 bakabiganiraho noneho ubwo bari nk'ibisekuru bitatu bihari igisekuru cy'abakuru icy'abakurikiyeho n'icy'abakurikiyeho twebwe n'ubuheture abari mu myaka ya za 60 ubu ngubu babucura batwege turi 40 n'ingahe n'imfura ziri muri 30 gusubiza hasi ubwo rero bakaganiraho bavuga bati ese ni ibiki igisekuru cya mbere gikwiye kuzaraga igisekuru cya kabiri ni ibiki igisekuru cya mbere kidakwiye kuzaraga igisekuru cya kabiri noneho abantu bagafatanya kwikuramo ibyo ngibyo bite tudashaka ko yumurage ku kindi gisekuru no kuyikomezamo ije afi umurage w'igisekuru gikurikiraho ubwo rero ya proche niyo turimo ko twanditse twateguye ku buryo noneho tuzagira gatabo tukayitanga nk'umuganda abantu bakwinjiramo bakabati approche reka tuyikoreshe ku buryo nta bintu zongera kujya biza mu gisekuru kimwe ngo bisenye icyaka bisenye icyaka bisenye n'icyaka ne abantu batarabonye kariko bishobora kubagirira nabi kuko iyo ubonye urugero rwa Jenoside yakorewe Abatutsi ukareba hituruka usanga ari byari byo mu gisekuru cya mbere byo mu bakoloni bya bwa butegetsi bushingiye ku bwoko bimakaje bakagenda baburaganwa hagati y'ubwoko mbese ubufashe nyine kumva ko bufashe mu izina ry'ubwoko ku buryo akumira ubundi bwoko umva ko uko byatangiye ari ikibazo cyo muri mu gisekuru cya mbere gisekuru cya kabiri byageze mu gisekuru cya gatatu bisenye n'igisekuru cya kane kuvuga kuko igisekuru cya mbere cyarangiye cyangwa kikarangira abantu bafata umwanya ngo bicare barebe ubyeti ko ibintu turimo kugenda duhererekanya nta nibo bizadusenyera ibyo twabiganiraho tukabikemura noneho tugafata ibitazadusenyera akabyo turagabana bacu iyo niya proje turimo gukora umuntu akayikora mu buryo nyine muri sistematike ku buryo abantu bashaka kuyikoresha bakaganira noneho ibibazo bakabishakira ibisubizo ibindi baka ibyo bakomeza bakabikomeza ibyo bajugunya bakabijugunya ku buryo nk'ubu muri 2025 uteganya ko haba nk'umunsi mukuru wo kuvuga ngo ni ibiki tujugunye bisenye igisekuru cya mbere ni ibiki tuzakomeza mu gisekuru cya kabiri ku banyarwanda bari mu gihugu n'abari hanze kuko tuzongera gusanga hari ibibazo byakomeje kuba kurandagata ngo uzeye ko nko muri 50 havumbutse ibintu bishamikiye kuri 94 kandi birashoboka
nuko kuri telefone dufite Ishimwe Dani Samuel. Ishimwe.
Yego ndabumva.
Urakoma.
Ndabona gumye nakomeye cyane.
Uherereye he?
Ndi hano muri kaminuza y'u Rwanda mu ishami rya Butare hano i Butare mu majyepfo y'u Rwanda.
Gusha ku ngingo rero.
Ya, nishyiriye umugambi wagwiza amahoro wavanga na padiri nahita nkukurikirana. Njyewe icyo nshaka kumaza ni kimwe.
Yego.
Uwo mugambi waba uri nahangaha muri kaminuza ya Butare kuko yumvise ko abafite umugambi wo kuwushyira mu mashuri menshi cyane ariko yamaze ni buri nahangaha kugira ngo bibe byatworohera twebwe bari hano kuba twakifatanya nabo ikindi kintu azaduha imeri cyangwa se kontakiti zo ukuntu twabona kugira ngo tube twabasha kubona n'ibyo bitabo n'andi makuru yicyanye nabo kugira ngo mimakite twafatanye nabo mu kugwiza amahoro cyane mwiza
niko se Ishimwe hari umukobwa wari muri gwiza amahoro muri kaminuza aho ngaho i Butare none ntabwo wabaririza ukamenya nimba iryo shami rigikora cyangwa ariko padiri aragusubiza hagati aho ngaho ariko na ushyireho akawe
ndacyakanye rwose kandi ndashakisha amakuru yabo
yego
kandi ndizeye akuru rwose nawe nzagira umuhati ngira wo guhugura abandi mugenzi aba mfatikanye na aho ngaho baritangije
urakoze cyane
ntakibazo rwose murakoze zigiye amerika ndabashimiye cyane
padiri yakaremye Ishimwe rero
Ishimwe namwumvishe rwose karadi irahari imaze igihe no ku cyumweru nzi ko izahura abaza amakuru akurikirane cyangwa se ndaza kumuha uze kumuha nimero ye muhe nimero y'uyiyoboye ndabizi ko ku cyumweru bafite gahunda yo guhura deja muri uyu mwaka nibwo bagiye guhura basaga n'abatarishyira ku murongo
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro muri isanga umutumirwa ni Padiri Yakaremye Theogene yashinze rero ishyirahamwe kandi aranariyobora ishyirahamwe ry'urubyiruko rwa Mutagatifu Karoli Rwanga hanyuma akaba ari n'umunyamuryango wa UPABP ni Union Panafricaine des Bâtisseurs de Paix mbese ni umuryango nyafurika w'abubatsi b'amahoro Padiri Yakaremye ubundi kujya gutangiza club ubigenza gute
murakoze navuga ko club twatangiye mbere aho twari turi mu mageragere duhugura abantu bakeya abo bantu bakeya rero twahuguye bagiye muri aho bagiye niho duheraho tugatangiza iyo club nuvuga ngo niba mfite abantu batatu bahuguwe na Jeseri akaba ngo ngiye kwiga muri kaminuza i Butare uwo nguwo aragenda agatangiza iyo club tukamuherekeza mu mashuri yisumbuyeho rero
ubijya gutangira twakoresheje inama abayobozi b'ibigo tubasobanurira iyo gahunda kwiteye barayishyigikira none tubasaba abarimu bayiherekeza nabo turaza tubaganira tubagenera amahugurwa buri mwarimu buri barimu babiri bakayitangiza mu kigo cy'ishuri ubwo rero aho yatangiye ntihava nyine abana bararangiza mwaba utagukira abandi agakukira abandi abarangije nibo bajya muri za kaminuza rero bakayikomerezayo abandi bakajya mu murenge barangije nabo bakayikomerezayo navuga ko zigenda zaguka kubera uwayibayemo ugiye ahangaha itari akayitangira niko zigenda zikwirakwa
hanyuma dufite kuri telefone Nyiraneza Bersil na dufite amahirwe kubera ko nyine ari n'umuyobozi w'ishuri ryisumbuye rya Nzira Nziza Nyiraneza
karame
urahura ukomeye
muraho cyane
iyi groupe scolaire Nzira Nziza ni mu karere
ka Bugesera mu murenge wa Shyara ubwo paruwasi ni Ruhuha muze paruwasi kubera ko tukorana na padiri nyine
paruwasi Ruhuha nzabiri nuko hanyuma rero wowe uyobora ishuri kugira ngo wumve ngo gwiza amahoro ngo turashaka uko turifuza ko club yaba muri groupe scolaire Nzira Nziza wabyakirutse
yewe narabishimye cyane padiri Yakaremye Théogène fondateur yaradutumiye aradahugura nk'abayobozi b'ibigo nabo bafatanyije baraduhugura baduha inyigisho nziza cya mbere cyo kwimenya kumenya aho turi aho tuva n'aho tugana tumaze kureba dushingiye no ku mateka twabayemo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ngira ngo ntawe yaza ayo ngayo ni universelle usanga hari ibintu byinshi twagiye duhura nabyo kubera ko tutiyizi tutari tuzi aho twerekera ubwo rero nyuma y'inyigisho ze twagiye tureba dusanga karabugwiza amahoro ziramutse zije mu bigo byacu urubyiruko rwacu uyu munsi kurwigisha gutandukana n'amateka mabi yaranze igihugu cyacu byatworohera noneho no kuyobora ikinyejana cya 2021 neza tukirukana ibyatugonze mu kinyejana cya 2020 gende bucura bw'ikinyejana cya 2020 ubwo twiyemeza gufasha abana bacu dufatanyije na AGCR gushinga club zagwiza amahoro ariko twe ntibyagarukiye aho ngaho turi abayobozi umunani uyu munsi bagera ku munani n'abarimu turi itsinda ry'abantu bagera kuri 12
muri iryo shuri Nzira Nziza
oya muri paruwasi Ruhuha tukoneye nahuguranye n'abandi twiyemeza ko niyo padiri Yakaremye Théogène yaba atakiri muri Ruhuha twagomeza gusigasira ibikorwa bya gwiza amahoro club aribwo twashinze itsinda ry'abantu bitwa AGCR Heritage bazabungabunga ibyo bikorwa noneho mu bigo naho byacu amakarabu yaratangiye kandi arakora neza ahabwa inyigisho zizanye nyine no kubiba amahoro muri bagenzi babo naho batuye mu mirenge no mu tugari no mu midugudu ndetse naho basengera tutitaye ku idini ryabo dutegura neza abana bacu kuzabaho neza mu kinyejana cya 2021 ariko bategura n'ibisekuru biri imbere yabo n'ikinyejana gitaha rero mu kigo cyanjye abana bamwe bamaze gukora amasezerano abandi bariga ntabwo ari ibyo gusa club bafasha no gutegura ubuzima bwabo busanzwe kwikorera udukorwa twabateza imbere kubana na bagenzi babo neza kuba intangarugero mu mibanire ndetse no mu mikorere ku buryo umwana ashobora kuvuga ati kugira ngo mbeho neza ntahuye n'ibyonnyi by'ubuzima bw'abana bari muri gihe cya adolescence muri iyi myaka 20 ibanza ushobora kumenya kwirwanaho nkikorera udukorwa tuzanira umusaruro kugira ngo ntazagwa mu gishuko cy'abandi bana cy'abandi bantu bafite amafaranga cyangwa bandusha ubushobozi ni muri urwo rwego nk'iwacu karabugwiza amahoro mu bazi gukora amasabune ikigo ntabwo kikigura amasabune tuyagura na karabu abana bakabona amafaranga bakikorera ibikoresho uturima tw'igikoni abana bakagura n'ikigo kandi bakanubakira na bagenzi babo ariko noneho no gufasha bagenzi babo kumenya kubana neza birinda amacakubiri aho yaba aturutse hose Ebwira tukaba dushima padiri ya Karemye Théogène muri paruwasi yacu naje seri yashinze by'umwihariko no mu kigo cyacu murakoze.
Yego Nyiraneza Versi ndagushimiye cyane.
Murakoze namwe.
Ye mukomeze mugira amahirwe.
Yego namwe murakoze cyane. Imana ibahe umugisha.
Amen. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ikiganiro muri isanga turaganira ku muco wo kwimakaza amahoro binyuze muri gahunda ya Gwiza amahoro kandi uyarage. Kuri telefone dufite Siriro Muvunyi. Muvunyi we?
Karame karame.
Urahura koma?
Amahoro amahoro meze neza.
Yego tumeze neza rwose. Nuko bwira rero umutumirwa ahuri.
Mu karere ka Kayonza mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Ye gusha ku ngingo
ndabanza shimire Padre Théogène washinze iyo club kuko nkurikije uko natangiye kubyumva mu ntangiriro z'ikiganiro kugeza n'ubu ngubu ndumva yaratekereje neza kuko ibintu byose umuntu akora adafite amahoro nta kintu byamugezaho. Hanyuma ikibazo nagira ngo mbaze Padiri ni irihe tandukaniro riri hagati y'umuntu uri muri iryo tsinda muri iyo club n'umuntu utayirimo. Ikindi nagira ngo mubaze mu madiyosezi gatolika icyenda y'u Rwanda bakorera bakorera hehe. Hanyuma ikindi nagira ngo
urashaka kuvuga muri diyosezi.
Yego
yego komeza.
Hanyuma ikindi nagira ngo mubaze kuki imbaraga bazishyira cyane mu bigo by'amashuri kandi hari n'urubyiruko rwo hanze rutiga cyangwa se rutanize cyangwa se rwarangije ariko baraho ngo ari abashomeri ariko hari nk'amatsinda runaka bashaka kuba babonekamo kuki aho ngaho batabasha kuba bahagira konzi neza yuko urubyiruko ari rwinshi cyane ruba rufite ibibazo tuba rurwana nabyo kandi imbere ya byose iyo ufite amahoro ntekereza ko uba ufite byose.
Muvunyi urakoze.
Ibyo nagira ngo mbaze murakoze.
Yee Padiri ya Karemye
murakoze cyane. Itandukaniro hagati y'umuntu muri kuzama n'utarimo namubwira nkurikije n'uko abana babivuze mu ntangiriro hari ukuntu umuntu yimenya akisobanukirwa tubyita no kugira perimi yo gutwara ubuzima bwawe n'ubw'abandi kumenya ko uri umwana w'Imana umuvandimwe wa mugenzi wawe ibyo bikaba bikurutira ibindi byose. Noneho ku buryo isano y'ubuvandimwe dukomora ku bana b'Imana iruta isano ya indi y'amaraso ubuvandimwe bukaba universelle bugaba ubw'abantu muri rusange. Icyo kintu rero usanga uwagiye muri amahoro akizi kandi akamenya ko ayo mahoro udashobora kuyagira utabanye neza n'Imana nawe ubwawe n'abandi n'ibintu byose. Ibyo ni ibintu umwana usanga azi ashakiramo amahoro kurusha ko yashakira ahandi we utari muri iyo Gwiza amahoro club ajya kuyashakira ariko ariko kwimenya no kumenya mugenzi we akumva ko yakora ubushoboka byose akamubana neza akamubanira neza akwiye rya tegeko rya zahabu cyo wifuza kumenyereza gukora nawe ukimukorere. Ni ibintu dutindaho cyane ku buryo aho umwana ageze usanga iyo abonye utari muri uwo murongo ashobora guhita agukebura ati ndashaka kuba imfura y'umugisha kuba imfura y'umugayo ibyo mbigiyemo bya birebire ariko utwo twose ni itandukaniro riri hagati y'uwo muntu ibyo bintazi kandi aharanira ko bigerwaho n'abandi ngira ngo abirusha utarabashije kujya muri Gwiza amahoro club. Hanyuma icya kabiri
aho nimba yego komeza
aho dukorera akenshi ntabwo tuba ngo tunyura ngo diyoseze tunyura mu mashuri cyane cyane mu mashuri cyangwa se mu mirenge bitewe n'aho abantu bari nko muri Kibungo uri Kayonza twavuga ko dufite Gwiza amahoro club irukara muri UR Rukara muri kaminuza yaho ugasanga nk'aho ngaho turahari ni muri diyoseze ya Kibungo ariko ntibivuze ko turi muri diyoseze ya Kibungo ahubwo ni muri za kaminuza cyangwa se mu mashuri tuba turi.
Hanyuma kuki mwibanda ku mashuri?
Amadiyosezi hafi ya yose wasanga dufitemo nyine abantu kubera ayo mashuri tuba turimo.
Kuki mwibanda rero ku mashuri cyane nicyo yabajije?
Ngo navuga ko mu mashuri niho harimo urubyiruko rwinshi ubu ngubu muri babona muri za sogonderi urubyiruko abantu bari hagati y'imyaka 11 na 18 20 bari muri sogonderi abo bantu benshi mu Rwanda ku buryo banyuzemo ubuzi kuza urimo guha abantu benshi icyarimwe bari ahantu hamwe bajya bazakwira hose ariko nta nubwo aribo gusa tureba nawe mu mirenge nigeze kubabwira ko dufite amatsinda itasirik saving and tandoland communities na amatsinda kwizigama no kuburizanya mu mirenge tuyafite mu rwugiruko rutakiri mu mashuri tukagira rero n'ibyo twitagwiza mu cup ni igikombe urubyiruko rukinira muri rusange ruhananira amahoro mu mirenge rurimo muri paruwase ku buryo rero urumva ko tujya mu mashuri no mu rubyiruko rusanzwe naho turimo.
Padiri Yakaremye Theogene, umuyobozi w'ishyirahamwe ry'urubyiruko rwa Mutagatifu Karoli Rwanga, ndagushimiye cyane.
Murakoze cyane.
Mugwiza amahoro tuyagabe mu kinyejana cyacu, banywanye bijwi rya Amerika, mwese uko mungana ndabashimiye rwose, murakarama.
Up the earth, you light up my life. The only one I ever see with a smile so bright. Hey, and just yesterday, you came around my way. You came my horse in way with your astonishing beauty. Oh, you couldn't make a brother sing. No ordinary thing, a supernatural thing. And no, you are brighter than the moon, brighter than the star. I love you just the way you are. And you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been, yeah. You make my heart go ting-a-ling-a-ling. Oh, you are my African queen, the girl of my dreams. And you remind me of a thing. You stand as one, the outstanding one. I look into your eyes, girl, what I see is paradise. Hey, you captivated my soul. Now every day I want you more. I cannot deny this feeling I'm feeling inside. Hey, no one cannot take your place. You cannot take your space. That is the fact I cannot erase. And no, you are the one that makes me smile. Make me float like a boat upon the night. Girl, you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been. You make my heart go ting-a-ling-a-ling. Yeah, you are my African queen, the girl of my dreams. And you remind me of a thing. And that is the African beauty. Queen, and I know, oh yes, I know, you are my African queen, and I know, see, I know what I am feeling in my heart and in my soul. Oh, I know that it is love, and I know that this love was surely sent from up above, 'cause you're the only one that I think of. You are my African queen, and I know that it means that you're the only one that I reserve. I'll give you my heart, my love, my body and my money, every other thing you think of. In a man, who could think of anything better than you? Who could think of ever hurting you? Sacrifice my all, I'll give it all to you. You are my African queen, for real. You are my African queen, the girl of my dreams, the girl of my dreams. Oh, na na na. I love you.
Yeah.